sonke siyakulangazela ukuthi sengathi izinto zingazinhle sibe nokuneliseka okujulile ukweneliseka ungenza sinele ezikhathini ezinhle noma ezimbi ukuthula okuhlala njalo kukhona okuzimelelayo kwigaba zonke zokuphila ekupheleni kwethu. Angibingelele ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo BT wakwangema ngumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Ngokobuhlungu sonke sihamba sicinga ukuneliseka nokunela ukuthula eyindaweni eyirong okusiphethisa sihuzukile. I-psychologist uCarl Jung nakuba engazange abe kukho lokuJesu kodwa wakwazi ukubhala ngesizathu salokho ngokwe-career yakhe. Uthi abantu bagcina beney'ngcindezi zengqondo bazizwe bephansi uma bezenze baneliseka izinto eziyizimpendulo eyirong embuzweni yempilo. Bafuna ikhundla, umshado, ukuhlonishwa, ukuthola imali eningi ngokuphumelelayo kalula. Kodwa uthola ukuthi baqhubeke babe ney'ngcindezi zomqondo nakuba sebekutholile lokhu kanye ababekufuna, ababethi bazonela uma bethole khona. Eyomcabange lensizwa. Ngicabanga ukuthi sonke sesike sakufuna ukuneliseka ey'ndaweni ezirong qede sabuya ney'mpendulo enganelisi. Eminyakeni ewu-3000 eyadlula, inkosi yakwa-Israyeli uSolomon wakubalula lokho. Umshumayeli 5 verse 10 no-11. Othanda imali kayikusutha ngemali, nothanda okuningi kaneliswa izithelo ngalokho kuyize. Lapho kuhle kwanda, nabakudlayo bayanda. Kulusizo luni kumninikho ngaphandle kokuba akubone ngamehlo akhe na? Iqiniso ukuthi zonke izinto zakulo mhlaba ayisoze zasenelisa ngokuphelele. Sidinga into emiyo engapheliyo eqhubeka njalo ikhona kuyigaba zonke zempilo. Isaiah 58 verse 11. UJehova uyakukuhola njalo asuthise umphefumulo wakhe endaweni ezomileyo. Aqinisa amathambo akho. Uyakuba njengensimu eniselwayo nanjengomthombo wamanzi omanzi awo angaphuthi. Awu, yeka isithombe esihle nesinamandla. UNkulunkulu uyakukunelisa ezindaweni ezomileyo ngokwezinga lokuthi uyakuba njengensimu echelelwayo eniselwayo enhle ekuhlaza kamnandi nanjengomthombo wamanzi ongomi ohlale umpompoza amanzi acwebile. Uyimpendulo, yebo uyimpendulo kuphela uNkulunkulu engakwazi ukukuphendula kwimibuzo ewumgogodlo okuphila ukuthi nguye kuphela okuneliseka okuphelele ukuthula onganqamukiyo okuyikho kanye obukulangazelela. Ilokanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angikuphindele 067-706-0077.